Esule kumi ne tano. Nze muzabibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo, na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mwe kaakano mmaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye, mubeere mu nze nange mummwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Nze muzabibu, mmwe matabi. Abeera mu nze nange mu ye, oyo abala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi, akala, bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Mu kino kitange agulumizibwa, mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Nga kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nga nze bwe nakwata ebiragiro bya kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mu mmwe era essanyu lyammwe lituukirire. Kino kye kiragiro kyange, mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe. Tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mmwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola, naye mbayise ba mukwano, kubanga byonna bye nnawulira eri kitange mbibabuulidde mmwe. Si mmwe mwannonda nze, naye nze nabalonda mmwe, ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala, n'ebibala byammwe bibeerengawo. Kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange akibawenga. Mbalagidde bino mwagalanenga. Ensi bwe bakyawanga, mumanyi nga yasooka kukyawa nze nga tennaba kukyawa mmwe. Singa mubadde ba nsi, ensi yandyagadde ekyayo, naye kubanga temuli ba nsi, naye nze nabalonda mu nsi, ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire ekigambo kye nabagamba nti, omuddu tasinga mukama we. Obanga banjigganya nze, nammwe banaabayigganyanga. Obanga baakwata ekigambo kyange, n'ekyammwe banaakikwatanga. Naye ebyo byonna banaabikolanga olw'erinnya lyange, kubanga tebamumanyi eyantuma. Singa sajja ne njogera nabo, tebandibadde na kibi, naye kaakano tebalina kyakuwoza olw'ekibi kyabwe. Ankyawa nze, akyawa ne kitange. Singa saakolera mu bo mirimu egitakolebwanga mulala, tebandibadde na kibi, naye kaakano balabye ne bankyawa ne kitange. Naye ekigambo kituukirire ekyawandiikibwa mu mateeka gaabwe nti, bankyayira bwereere. Naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri kitange, omwoyo w'amazima ava eri kitange, oyo alitegeeza ebyange, era nammwe mutegeeza ebyange, kubanga okuva ku lubereberye mwali nange.